kanisani waziimba sifa zako. Yasemekana wewe ni muweza yote. Hakuna jambo lolote. Put your hands together, come on, hey. Na shida zote
tunatatua.
Oh, magonjwa yote
wapona.
Hey, hata na wafu mimi na shanga. Na shanga wewe ni yule.
Tune, tune, tune.
Come on.
Yule,
Baba wewe ni yule.
Yule,
midomo ya simba. Wana Israeli kala mkate toka mbinguni. Sara nae Sara
mkata Isaka.
Oh, hakuna jambo lolote likushindalo.